fofo moɗon onon wonɓe no hettinano habaruji studio kalan wuko sukaɓe ummatore hande alal min Ali Ñalli Abdoulou Mouni hawtidade Oumou Oumarou janganta on habaruji ɗi hannde. Oumou janwoni
janta Abdoul Mouni jangonɗa hannde habaruji ɗi gaɗanɗen hettinanto e men
nder habaruji meɗen ɗi hannde ni. Oumou, en kalan dow burtaki sukaɓe rewɓe wonɓe no janga jande lokkol ton ni nder département Dogon Douthi no jaaha natoyde cokaku nder yewtere pinnirol meɗen nduni fa hannde eɗen tawra tariki Aichatou Harouna Magaji suka ummatore durwonowo hakke bandiraɓe mumɓe suka ummatore nduni fa hannden jeyaɗo e huɓɓere doso hanno boruɗen nduni fa hannden se kantiren fijoji coñol Ali. Oumou, hanano mbi'irmi ɗum ni ton enɗen ni Dogon Douthi sukaɓe rewɓe nduni fa hannden jangoɓe jande lokkol no ɗon no boppa jande lokkol mum en no jaaha natoyde cokaku
o saɗarma waɗi ni horeɓe commune on ni ɓe gaɗi sigila maɓɓe ɗum dow ko watta ni ɓe ɓoytira hano fi o noon ni nani ko Abdoul Aziz Dayumma waddi.
Eɓe jiyani e dow laaɓi eɓe jiilo sukaɓe rewɓe no jogui tasaje naadu kono tumuɗe dow koye muɗum en ha siyawodna duuɓi sappo e tati rawane woni ko o wurti lekkol on enɗam o naateɗe golle omo fillo ko saabi
diga gommi mi tello ɗo nder tesan o codoɓe duno goodi min illarwani mi wurti jande lokkol
lumtagol kañu e jande wawa yaadude saabu ko sakitoto e majju fuu lekkol o ni woni ko suka debbo on yoppoyto ɗum wonno ko husseyni saabo directeur mo CG tataɓo mo Dogon Douthi haali
su en parlani académique
deni en kooƴi jande ko hitande duuɓi junayi ɗiɗi e noga e goho warde e nogayi e ɗiɗi ɗum kala siiji jeegom ko sixiéme sukaɓe capanɗe joyo e nayo joppi jande ɓe fuu ɗum no cukaloy nde no nder maɓɓe nogayi e jeego on fuu wonana no waɗa luumakum
le petit commerce
yoppugol jande l'école ko sukaɓe rewɓe gonno gadɗum enɗa nder leydi arewa ɗum waddi ko hooreɓe commune on enɗa hooƴi aadi durdude e majjum Boubacar Maaki Goudou maire mo Dogon Douthi.
Nous avons vu que
min jiɗana ley ko heɓete ɗum golleji gaɗire hemum gaddunoji rewɓe riba to muraduji gon wattoyɓe e nannude sukaɓe rewɓe maɓɓe nder golleji
goɗɗi
gonga noon golleji kewɗi gaɗama gam batte Allah sukaɓe rewɓe jooɗo janga l'école nder leydi Dogon Douthi ɗo enɗam.
Oumou, en jaaha région Difa to ardiɓe hawju région o enɗen ni hawtidade pelle balliroje himɓe région o enɗen ni no tittinkini gam sembinɗinde ko wadda jonde jaam caka himɓe
nonni waɗi Abdoul Moumoune ɓe itti jeɗɗire bumbure toɓe gaɗum gaɗa théâtre ji nonni ɗum ɗo ko wattani sukaɓe ummatore e pantina ko joɗɗinta jonde jaam e coɗol enɗam hakkunde himɓe nonni ɗum ɗo sigila noon ko projet mo cher commune ground waɗi nonni nani ko jaadi min Guidi Abdourahmane o waddi.
Donc
théâtre momin cigili waddude hande ɗo nder wuro ndingimi tindi o du heɓanimɓe keɓa famude nde wolde naati caka mu'en no mbawi heɓande ɗum mosala komin jiɗi ɓe paama woni kamɓe joddi ley nokku gotu nden rafi narral nde naati caka maɓɓe yonay fa yotta o to nimɓe piyondiri mane goɗɗo sortana bandul laaɓi nde nimɓe joddake pamri no mbawi heɓande kulle kewɗe mosala
nonni Abdoul Moumoune min kalan do bi en ni ano fina tawa ɗum ɗo habaru belɗo noon ko silma leydi Niger bi leydi Niger tawa ɗo nder fedde gaɗoɓe silmaji e théâtreji nonni ko inditira senu Hadiza Hamza Mbala andiraɗo Bazaini kanko woni cuɓaɗo mo ardina ano bi en battugu nonni ɗo sigila production on der couvert broda
non waɗi Oumou nde en daari duni fa hannden basé o enɗen kanko woni cuɓaɗo hitaane hikkade enɗa miccintinen himɓe duni fa hannden ɗo lawol gotolgol enɗen ko rawani Aicha Maki kan woni cuɓaɗo o enɗen en kettino ko Habibu Garba waddi firta ɗengal fulfulde
chakani
hitaane fuu prod cova broda no waɗa sigila luumo kollol silmaji nder luumo kollolgol enɗan no wodi cuɓakiji gatteɗi rowani de eɗen miccito Aicha Maki kan suɓa ardina hikka min suɓa hawtidade e suka debbo leydi Burkina e ɓi leydi Cameru hana barjari no waɗete hano cuɓaki ni no ardine dow fi silmaji cuɓaki an ki enɗan dow mi inne gaɗo silma ɗum tuugi duuɓi an hannen sappo e ɗiɗi imi nder golle silma ɗo leydi Niger do fi rewɓe gaɗoɓe silma min ɗum ɓuri annude ni du ɗum tugori ɗum waɗi cuɓaki anki
ils ont fait la sélection
umu der yewtere pindinol meden ni hanono biirden dum eden tawra tariki suka ummatore debbo duni fa handen biyeteddo Aishatu Haruna Magaji suka debbo non fa handen durwano wurtinde hakke bandiraabe mudum suka be rewbe ton duni fa handen der hubere dosode enden en kettino tariki makko ko Habibu Garba waddi firta dengal fulfulde
o jon darne non laabo bandujo Aishatu Haruna Magaji jangayna hebi talkuru loktora ko mawdo do fi ko darto beynugol o wodna duubi du kanda chapantati go hannen de kanko ndida bo hawrine mawde wonde darni gambata yitude hakkeji sukabe rewbe der region mo doso Aishatu no famina en dum sabi ko naati wadde de do golle
seki ma ko hokki kan semena tude fedde de en kawoni ede tawra sigilaji har ko darata fi cellal beeni e jonde chaka gorko e debbo no wa irte undu mido wodi annal der majjun denne imi waya feccitidde annal gal tawrami e mabbe ebe godi du fa hanne sigilaji kewdi beludi kan misali durwo daranade hakke sukabe rewbe e durwo ko watta rewbe kecora be keba du ko be gadir luuma ko mabbe
Aisha o be gollidito ko duude mudum fujjodi be gure ladde non o mo yahdu ko nan ton yoyde himbe je ben en dan
les difficultés sadar maji dimen tawra kaw woni sukabe rewbe gon saro e mubben jabata kacci fu be gara to ekkintinoje de enda degon du de emen gada yilar firta ko e de red lady saro be no kadam be yahude
Basira Garba jangi to makanko docteur Aishatu Haruna Magaji on endam o wi
Aishatu o nokure dindado o wonani kan de inna andu wala don amo wa jodaade nokure makko illa mi annimo emo wadana men kollitoje makko edu no enough de kan der burna hanne
tiagal wal tuga sukabe rewbe enda e der doso noni Aishatu no wodi fa handen goldirnde hore mudum to lati o mo goldidira e kulantereje leydi meden di
do ko jawata fijirdeji pirtol balli nani ko Habibu Garba waddi jadimi Sumana Amadu firti e dengal fulfulde
fedde latol bal leydi Niger be tena AS Nigerlek wurti nama e tewtol kop mawdo mo kap ko itani hikande endan dum du konnani wono fedde leydi Egypte be tena pyramide FC kanyum woni ko jali be hecci kenyande endan tati e bolum faandal fil latol bal nin tawadu konnani e sigila ko wona wadi do fil ko darto kop mawdo mo duni yaru ton en Qatar ko dum nan e nogay didi dum du fuddo tana nogay lewru novembre no gonde du hanto sappo e jeetati lewru desembre du endam tawadu konnani pelle leydi Afrique joy na tawa Cameroon Ghana Maroc Senegal kanyum e Tunisie jonnon keddi pelle latobe balde fu wurtini inde latobe bal mudun em
to madalla wonbe no hitinani habaruji studio kalangu ko sukabe ummatore do kokkol kibaruji meden di en dalti mata se jeddire godon mo Allah yaari